yande sappo e jeddi no yitterminta chapantati don yande joyi la sarnoni kibaruji fulfulde studio kalango kol jamon e modon ni hono tewtorta ko bay ko chapanna e tati dun en ko leydi Niger droobe fina tawaw en dan woni e hore mudu sa Allah jabbi to en difa jango kikiron ko dun fuddato en nananto en gidi adraman yewdi himbe wurgo no be ji e leydi sigila on endam non ni fawar jondu ko nan on talki jojjina do fi noy gollirte gollobe noy jodorto do fi ko darto ko kol habaru e leydi Niger hollo gol talki der leydi woni e hore mudun jangangal tawama to en dan do so kambe do en nanan ko be gatton non yewtere men pinnani studio kalango warta do fi hono faande sarusi jojjinaado mo latiido du snv on ko jojjindo ga nafude golloobe laddeji leydi men niger remobe du rabto kettobe noddebe keba kabaruji en paaman dum tawa ele faawar jonno kurnde enda sumana amadou jangata habaruji fulful ko jagnale yarno mbirno ele ko kibaruji ni hono tewtol takubayi ko latiido takubayi ki kan wonno hono hollude latade torar le leydi Niger fila durwobe durwo fina tawango ko chapana tata dum enda futtana jango la sarto enda difa wakati ko dum yiddo fuddo ko na sigilaji sigilam fa wodi sabu sukabe jokkalbe ko watto chapana jetton jube region jetta leydi Niger ka en fotato do tewtugol takubayi ko balde sappo dum waddini himbe wuro godu konda no wonno jewno dum yarto gidi adraman yewde mabbe nani ko be kali e do fi ko be ji
ni ra'ayina a dangance da
min komi du'o kan woni ni durwo go enda wadira jam e sehu duube redu leydi Niger gari difa kan en du beltum der balde sappo de enda mido hidi durni fa hande himbe difa gadda ballam ga hande ni miden tawa der wakkati rafike joron hakkilu fukki
kin yanayina rishin tsaro
ko handi woni durwo fuddetengo jango go fuddire no wodiri hantira der labi dobbi denaku sembintini to durwo go watti gonga minen gidi takubahi kin jodo do difa minen do min belto
region difa dubi foti wairi durwo tefol takubahi wade dermu min illamido suka fa hande mi mawdo hore hande ni durogon no donno wade difa yettore Allah komin duo kan woni difa kandu heba takubahi kin gam oy ko durwobe be endan no jaha teful takubahi kin endan amma sai ni munya
sai a hankali
nanar fijoji pirto balini latol bal meena dida bon endan kandu yahayna ton endan ni leydi France hawro e fete goddo wi'atende ase ajaccio gambatte alle wadde hono dono faande latol tol tol gan yewdi eta sembe munu gambe johobe to enako ete chan ko dubna eno ga etettende algerie meena didabo woni hono faande ni kanko won ko heba jama ko sabben to watti didibe gattay dum ba gotel kan non woni be kantina sigila mabbe on sabbe kawrandu ko nan kanyo angola kanyo mauritania yado yeso e do faande ni hono ekitagol gol e yewgol etugol wawde mudum tinisi won ko dum watto ne won ko be jattende algerie to dum wado ete chan o e hore mudum e be gon ele fedete e be kawra e cameroon kanyum e congo demo non ele habaruji di fawar jondu kono yorno biirno en ni hono wadugol jahangal gam batte holloyde talki jojjina do fi noy golleji hani wadire do hono kokol habaruji e gollobe ko e mudun en dum wonno ko be ngadi hono jahale der leydi Niger be andene himbeje ben alarbar kenya noga e go lewru december ni gal jahangal tato en dan doso ko be tato en dan doso do fande mudi musa goto tawal le jahangal o halni nana hadiza hasan koro jahangal e ko be gonu be ngada dum e nafakam
à partir de février
il leur février waroru mo alla yari dewtere hawjine fi chaka gollobe e jon en gollirde dum fuddan nawtorade ne dum du gan hunnude hawta gollida mabbe e hebude mosola sadormaji bawdi nati chaka mabbe noodi jon en gollirde gombe kolaaki deka jungo nawtorade ko winnawi a der dewtarde en danga ebe kula tawrede bawde hunnude ko winnawi a der mayre hebude mosola majju watti dum chami dum beede cede winaki are e balla kacuudi e dereji kokkol habaruji kokkete dun chamidu deni suudu kokkol habaruji ardiido mudun dekay jungo to fu hokkataake der majje non du fa hande gonnati waddi balla mudun to suudun e hokkataake
pour venir de l'état
non ni faajo kotto lekkoliji sappo e tati pamari kanyum woni ko walaano golla ton endan walam di lekkoliji konna to faransir e larbur jangete non do chapan nay gondi le kelol leydi ndi enda fu dum wono ko speter mawdo haali o wi se jewama ni rawane sappo wono no ombi hikkadu konnan tati o ko hadi be du konnan jande woni be kolli wi di ke rafi janginobe non kejoral mudum woni wadai ton enda hasimi salihu alio kanyum woni hono faar yo horejo fi jangino faransir e larbur ko be temeder sato enda walam nan ko haalani bandi min ko yanoto enda adama dawaji
l'inspection franco-arabe de
Wal. Sarusima jandeji faransire e larabure de walam hawjakina département gidi de bani bangu kahe de walam he horem jangirde potordi chapande nay e jangirde hakkunegi tati satrama mawdo mun gudi ni woni rafi janginobe fudo farbangere jangirde potordi kiro region motilabeji fu no tawra e satarma o dubi ujina didi e noga e go yago noga e didi mi tawana jangirde sappo kam mabbi rafi janginobe der jangirde potordo ko larabure e francire no wajibi non kala suwal fu tawre e janginobe dido o jangina larabure ko do jangina francire mo jangirde francire kay wawta jangil larabure non non jangino larabure dondo wawta jangini francire
nonni fawar jodo har fille ko darto pompiji ko watto no mbi'en jokkani ona jeetati kanyum woni ko wada e faane nokku jarnirde e kulantareje ko watto ko ndiyan dan wada fa woda kaw woni ko himbeje ben andan kebi dum du konnan toy lay bangeje nay jaade gaskeru gaskeru na region mo difa dum du gambata Allah walde himbe wuroji din en wuro go enda heba ka en du konnan ni mosala filla hono chadale ndiyan de fuddu konnan rewbe wadobe kilometreje kilometreje tefoyde ndiyam dum ne waddi ko be kolli welwel mabbe sanne ko be kebdi enda gidaade ramani yewdi mabbe
min kebi diyam porje on waddani min minen jettabe sanne gam wakkati momin galano diyam dun tampini min sanne deni min jehi der wuro tefol diyam himbe no cagito min be andai ko Allah waddi dum he amin denni diyam dan min kebi dan Allah yettama de min torrake kam minen godi asusuel amin gel min gatta cede ba dum boni min keban ko min mojjiri dum gam handa neddo waddani diyam deni boni bi a jomun mojjina dum min kebi pompi min tampini gandemu fa wuro gom min jahata gam min dogowa min dondo e koy amen min gadda den ko min gara min defa min tampino sanne min kawjoto pompi o fa woda
nani ono fawar joni kenya noge go le december wonno ko campaniji didi kawjidi filandi e leydi niger dum woni sen kanye spain ngadi batu hono hollude ke hisabu ko watto meter kibba hono hem milliardji hemre kawon ko be kokki bibi leydi niger yari ele dubi di endam dun du kondan ni be mbi le mudu cellal naati himbe samudiyan cenin am mojjuran won ko be kokki himbe yari nenne dun du kondan batum be ngadi dum wadi ko faane mbi teddo hono hono horeje goddo bi seyni salu o kanko woni mawdo hono spain o enda o holli hono golle di no warrani enda kanyam mojjar ko tokkido wakati mo olivier asokba vi landimo
illa golleji gom ɓeydake woɓɓe gonɗon onon kunta haaju diyam e maɓɓe hannden diyam litre yiji milliard ujune herme ko yimɓe gonno kokke ko ɓurta himɓe capanɗe jeenayyi dow herme haajuji maɓɓe wonno hunte farɓangere diyam nder jaajirka leydi ɗum ɗo jaaki yeeso mawɗo no demmun yimɓe million go'o e ujune keme jeego'o gomɓe no nawtoro diyam ɗam hannden yottake faa himɓe million iji joyi gomɓe no nawtoro e majjam nder leydi ndin denne bayle gadini dow sembe moƴƴinol e kokkol diyan labɗam ko heɓa teni wi'a diyan labɗam kan woni cellal ɓandu denni no ɓeydana himɓe keɓa gurnan
lobba
noon ni jokka e jaande région mo doso coƴƴeteɗen to wiyete bana wona le département mo gaya nokku laatiddu ndungu hikka ɓe mbi hara kamanaji e mbayeri ɓe ji ndungu ngu wooɗi kana woni far arce mabɓe ɓe gatto e maaro ɗon kay ɗum waɗa no ɓe jirini enda ɗum wona ko fane mbiyeteɗo Zakary Garba laatiɗo kañum won kawjiɗo fi ko darto demal e ley bana to enda o haalani Fadel Alou
sur le plan agricole
do fi deme commune mo bana leydi din no wodi sembe sanne hunde fu ko rema don en dum wadiran no wodiri gombe der dallol gadi bonon daji diyam gombe do far tileden kambe do yoro kantorribe rafi wadde dungu rafi awdiri lobbiri kan waddata dum amma hikka aracce wadai no yidira gam mawo diyam ko wadi der gesege den kan waddi bonon daji din gam baade mo kebudo rawani tunuji ujune herme hikka o heɓana ujune nogay farmaro kandu capanɗe jeego dow herme kan demal mum wooɗi commune o dungu gum capanɗe nayi dow herme fuu wooɗay
jonka e jiyanto enen tesawa tesawade nokku to laati wujjoɓe naati no gaɗa ir dabareji kesi goɗo bakota police be famini be wujjobe wi'ama ko heewi mabbe fande himbe kabu kabe nyaata be jabbitobe tete monteje mudu e ko nandi e mudu dum waddi ko fande police be famani fa wodi Mohamadou Amadou Soumana kany o yo police jono tawtenda tesawa nani ko halni bandi mbitedo Ilia Mumuni do fi ngui kanona wada
Wuyɓe e yiilayɓe himɓe dabareji kewɗi ɓe guudi jo en arɗen e nokkani rewde are muɓɓen nowoɗiri kasen ɓe anna himɓe ɓe ɓe jooɗodoto ngam guyka arana ka ɗum waɗi ka endan gaɗo kaabu kaabu gon o hooƴi goɗɗo ɓe jarini dammugal ɓaade gon sey neɗɗo o wi'i o daroɗo en kasen hana ba dammugal ɓaade makko no o wi'i deki ko woni yanɗa o yaha o hooƴa ɗum nonni o dillidiri e motore nde o soɓɓowaaki ɗiɗaɓel mundu codo e motoji no cotti to goɗɗo wari wi'i no sooda e motore sey ɗum holli ɗum motore go o wi'i o soodanne mais sey o hollini o ŋabbike o wi'i ɗum hokkimo o ŋabbi motore de iɗum raramo nonni o dillidiri e motore de minen ma joni ɗum tilsuno min bayla dabareji amen ngam min keɓa min gaɗira golle amen no woɗiri kasen min keɓa min nanga wuyɓe ɓe en e yilayɓe himɓe ɓe en fo
ɓiɓɓe leydi Niger wonɓe tan Amérique ɓeydu waɗi hono fano noddagal yaade e gomnati ngam waɗnaɓe dabare ɓe garta e leydi ndi heɓɓe gatta jawdi ndi ɓe golla fa woɗa wakkati mo tarnano fuude Ahmed Yey ton mo yewdi e mbiteɗo Saybou Doumma mawɗo maɓɓe he nani ko haalde o fiyo
kulle ɗemin ɓuri hiɗude minen wonɓe yasin leydi e jonde e yehuɓe tewtewru kam woni min gaɗane koyirnan ko watta min garta firtude golle nder leydi Niger miɗen tawra comuɓe jonde yasin nde endan no giɗi garta wuro miɗen giɗi gomnati joɗɗina lawol laamu hoynandemin min garta joɗade min golla wuro nafa miɗen godi du cukaɓe janguɓe timminɓe jan ndeji mumɓe kamɓe dumiɗen giɗi ɓe gara nafude leydi din enden min ƴami duni fa handen wonɓe yasin ɓen keɓane nokkure nder suudu députéɓe min ƴami kulle kewɗe miɗen godi du tammude majje
hande yewtere men pinno haltan haala Idan Idan odo kam wonnon sarusi joƴƴinaɗo gam batte remoɓe duroɓe heɓa kibaruji no watta kote golle mum e yeehi yesso SNV kañum ko joɗɗi e leydi ni Niger ɗo enɗa no waɗi ko fani mbiyeteɗo Mahamadou Ango Ibrahim kañum woni ko hoorejo majjum o andini fande Nafisa Adamu ɗum e tawa e ley ɗon saabu himɓe noddan ƴama kabaru heɓa kabaru
de neɗɗo noddi habaruji ɗiye wawi heɓude
iri habaru fuu mo wawi nafude misali ndemowo no wawi ƴamude to heɓa iri awdiri noydu ɗum wawi durwididde iri kowoɗe e kulle bonnoji awdiri de bangi nder nokkuje maɓɓe durowo kandu fa hande no wawi ƴamude no waɗa ko heɓa na suɓo gal haldi watta nder dabaji mum omo wawi ƴamude noy iri ñawgo sawrorte na no waɗe ko daba gam enden hisine ñawgu neɗɗo no wawi noddude lamba o ƴamadu no turkoro daba mum ƴamude to yaha sonna daba ga enden heɓa riba dow lamba o ni neɗɗo no wawi noddude ƴama no wonƴitira kulle mum waɗa goɗɗum fadde amin singude sigila o enden ni min kiisake kulle fuu bawɗe nafude remoɓe e duroɓe min joɗɗini ɗum min jehi nder ci'e région ŋiji tati ɗi enden ƴamode remoɓe e duroɓe ko ɓuri suulude ɗum en ko ɓe kaaja e ballire dow majjum ko watta ɓe keɓa du ko yirna nder golle maɓɓe min ƴami kaden no ɗum tokkira gam wallirde ɓe tawe ɓe torraki ɗum fuu dow mum min tuugi min joɗɗini sigila noddol lamba o enden
au niveau du centre d'appel
ɗume duroɓe e remoɓe ɓuri ƴamɗe
ko ɓuri hewde kollitoje remoɓe e duroɓe ɓuri tefude de ni noddi lamba amin o enden misali iɓe ƴama noɓe demira rogowa maɓɓe noyɓe durwida ñawuji manguje noyɓe demira maaro nder dungu iri ƴamɗe ɗe kamɓe ɓuri waɗude jabaki fuu kimin jaabotoɓe du sey tomin kolli gomnati e ñeñamɓe fi on enden nden komin jaaɓoɓe ndenne he giɗe amin de ni duroɓe e remoɓe no keɓa iri habaruji ɗi enden law e nder wakkati moɓe kaaja miɗen miila ko ɗum walliranɓe ɓe gaɗa ɓurna maɓɓe nder koyirna kadu minen e pelle baldiroji amin goni no tittinkino joɗɗinande himɓe ɓe enda gam ɓe
nafa
tamada la ɗon ɗo kibarimi fulfulde tili seyni mi accida o e gongu Mahamadou Nantani wadda habaruji ɗe gala sankore assalamu aleykum mbaɗete jamwari